tena. Dani Yoza. Nasema kama unakesha kusaka pesa na sisaka umezipata. Kama unakesha kusaka pesa na sisaka umezipata. Wote gonga glass, gonga glass, gonga glass, gonga glass. Machizi boti gonga glass, gonga glass, gonga glass, gonga glass. Haya twende wololo 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 wow wow wololo 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 wow wololo 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 wow. Na tena wololo 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 wilo wololo. Ipi wewe ujui ama ufahamu, ukiachilia mademba sijua pombe tamu. Ipi wewe ujui ama ufahamu, ukiachilia mademba sijua pombe tamu. Nishachoka stressi za mapenzi na nasema siwezi na iko wazi. Nishachoka stressi za mapenzi na nasema siwezi na iko wazi.
Basi tena nasaka mapesa na kisha na yatumia. Mchezo wa kuhonga kwa sasa nimetulia. Sijipima pesa kila siku kulia lia. Kwani wewe nani acha kula gonga bia. Bia tamu, bia tamu, bia tamu. Eh? Bia tamu.
Asikwambie mtu wa.
Nasema kama unakesha kusaka pesa na sisaka umezipata. Kama unakesha kusaka pesa na sisaka umezipata.
Wote gonga glass.
Umo.
Gonga glass.
Wikati.
Gonga glass.
Cheers.
Gonga glass. Machizi boti gonga glass.
Cheers.
Gonga glass. Gonga glass. Gonga glass.
Umo umo.
Umo umo.
Unatafuta pesa na mapenzi yanakusumbua. Unazipata pesa kisha mapenzi yanakuua. Hivi mikosa langu kukunyesha kwamba nakuzimia. Je, ukafanya fimbo ya mimi kunichapia. Basi weka mkono juu, wa kushoto juu, inua mguu. Tumuombe piga makofi, 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 mako. Mafia.
We got it now.
Kinuna wenuna ila wenzako na shangilia.
Wewe.
Tena ukisusa wesusa ila wenzako anajipigia.
Wewe.
Ewa nangu njoo, njoo, njoo kati njoo, njoo, njoo.
Ebu singa mwanza.
Wesha balala uko wapi, mbona sikuoni kati. Hajibu uko wapi, mbona sikuoni kati. Basi wote njoo kati na mzungushe vidareki. Njoo kati na mzungushe vidareki. Nasema njoo kati na mzungushe vidareki. Njoo kati na mzungushe vidareki. We pateli, anakusalimia vidoboy. Jojo
Totela.
Weka tena sina gari mi sina mali ukosi ya tabia.
Siyo kweli.
Ni ujinga bao mimi tajitakia.
Siyo kweli.
Sina gari mi sina mali ukosi ya tabia.
Walk to peace.
Ni ujinga bao mimi tajitakia.
San Diego.
Sina gari mi sina mali ukosi ya tabia.
Lapsi.
Ni ujinga bao mimi tajitakia.
Major support.
Sina gari mi sina mali ukosi ya tabia.
Ni usenya.
Ni ujinga bao mimi tajitakia.
Haiweze kai.
Aisha boy makizume.